They made it to the Beat Cafe.
Dinso dinso kama linso aguchoma mnyumba. Beef beef undindani neyo sinshora unga. Ndiku pita aguunga umanyala dada. Ndiku siandika distance ngante ya pada. Nagwila lodi chama nyazi ulidaruda. Wapanga kumo lova bigi atili chet na mazali. What more havine jila sukungangale ukwela pili. Aguchitila awaone tizi wambili. You can pretend to be mapwekwe teuza chita mwau. Know your tribe but learn your language usafina nyau. We had you gossip face to face, wasila mau. I'm a breadwinner, not black, yopande flow. Ndalama sizilemba baba mwasebenza tele. Geja no masiku sunga ngunji lekse ni chipale. Value a thing, it can be valuable, uzaga die. Know your moves and get him back, dad uzaga jame. Muleme.
Njevele mfumu nzika, singani yo piso no pizza. Vanita na kasimba, slap diumu ni kingi mufasa. Halo bafana, mwelete chikwele fulu ni lata. Binea ma broxi nili mwezi ndine bricklea mtu wanga. Halo, anpite bonstope bongani yo leka vuruwa pene paka kumanda. Halo bakemba, mutelele inelelo sindine lumanda. Zuba, nyote nga nilimo ni hit up mungo October. Sini sanga tuwa kili onse ni kwele ndete la hule popoda. Zuba, ni zuba, kwene kuchoke la zuba. Zuba, ni zuba, ni fulula feni fulula. Kutia marapa ni hobi, nchoka ku east, funzo la popi. Kachi fuku shicho kutia rapa, breakfast, lunch, paka na zapa. Kanga wamfa chateka soni, mule mesaga na slim for sure. Vene wafini mwafika, mpwanga vako madenja. Mfumwe lelo za figa, kapaso onse kwa mbono ranjenja. Lelo ni lelo ni kupa, atembala onse di kutia.
Ndimwe matidi, wala stand out as a visa. The truth, I'm the way to your rhymes, I am your Jesus. Metima ya chikazi, mwani feeling anga pizza. Really komesaya, kapeneke air giza. Kumejawa dogo kwenye wanja, leo watakubali. Mini mfame tena, hapo nilitoka mbali. Unge nambiaje wepu mbavu nyamazia. Hii ni genocide kwenye beat, sina care. Wakanso balinko, bayole mavi pempapo. Naimba na vincheba, nyake nchesi pempapo. Papa inoni high tension cable mune handle with care. Mgese nkuchitelele kwe muma vina bear. And in the stumpo material yeah. Sunga die plane. What I feel in the gym, that's me, that's pain. Ya fake passing kalapo, my body is your tempo. Kurap neo ndie nanda, mose ndi mwe videko. Aka Giza, onezi wanani mfira.